nukreni eya kwenya se ya sane aba shiadan yi mu anope yi eya me wanwa onyabe man level eka se dodo no entumi ente no akire ho mutumi eteme nka yie sese ya akire ho ninyina aye meye ketua ntie esese meye dede bebre se de nipa be hu se ho enti mikai ebibia na meye adjuma ewo omanfo adjuma ya huhia no mu na mi sane akide so na meta ehye mpabo akese a enadoa wa ase na mede nante ahoma ho na mi sane atwede no na owura yiri e holta na oye madamfo na owo switch board no ho megidi se owura jenta a owo ho no ebi ho no obehu ni yie pa enti init ka se Billy uye dede pa se uye obikitu enti ama hu pe wode sa na duwe yi etwe onan mu tentene efura twede no me ka se eye init mi swakura ese se me ma obi ahunu se me wo ho me ye dede pi eye mikomu ekofre onya barema nevel na waka kire mi se yen adamfo pa no onya barema Roy Robertson oni osumi yase anope yi isan se oyare nti
he got an embedded tooth that's caused an infection and give him some fever
ne sinu bi akoshim ama no yade bi e na ama no huraye na esese wotu esin no bisusu sesese ya na Roy ayete se eja ama ye waha na ye do no na meka se onyabarama Roy me ko emu sese e wo simaka kra bi mu akọ osom no ase meka se niko bisa asapo no ama ye nyina abompa ye ama wo anope yi na ọchina obekọ na won ahwe no esin no afifiri achia ana se biribi akoshem ankoshem yi na esese wotwa na wotu firi ho nyabarema Roy eyo osrani dada se de munyina ani mu no ofiri ewiase okun kese a etoso miyinu no mu a wotu nutuo se ontete esinesini na se anka enye onyankopon ayem ya anka ontiasi mpo oda wona wawuo entem emretenten pa wotu nutuo ne nsa ho ha e na ne nan ho wotu nutuo na wokum ne ntini kese no na dokuta no kan se otena ase a ontumi ennante anamon kroda enam onyankopon adum nti oyɛ adwuma da bia ofro ani bibia onyankopon eyɛ ma no efusɛ oyɛ ni papapa na yɛ dɔ no na yɛn yɛnyɛ ni nyina sɛ yɛbɔ yɛn bra yi a ɛno nkyerɛ sɛ yɛwɔ ahobammɔ ɛfiri amanneɛ mu nokorɛ ni ɛkyerɛ sɛ wadane ɔhaw nyinaa aba yɛn kwan so ɛfiri sɛ ɔteneneni amanneɛ dɔɔso nanso onyankopɔn ayi no ɛfiri ne nyinaa mu ɛno ne animuonyam fa no enti yɛrebɛbisa mpaebɔ sononko anɔpa yi ɛde ama onuabarima Roy mentumi nhunu sɛ obi wɔ ha mpo a wɔpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛma no a wɔpɛ sɛ yɛkae wɔn ewo empaibo asem mu a
all right that's fine it, let's just stand
se anka obema won sa so a nyina ye eno ye moma ye nsori kakra se mobeya ebra ye bo mpae
lord we come today
erade ye ba ene ewo homedan fiti ase no na ubia no efa ne kwan so sese yi etwa wiase ho ehia
bring light and life to those things which it is are dead
se odi han ene enkwa bebre samo ma wahye no se wonye saa no na osom no emfiti ase no ayeye wasafo no nefa bi
that's been called a whole fourth
ah wafre no se wonye ayaresa som no honam mu ayaresa e de ama nipadua no se ebehye yen awurade a opira no e ma yen mrato no apedie ene de ohwehwe e ma na ne mantampie e na wode asayen yade na yebisa ewo osom no mfitiase e bra e befrase akoso ewo enyum mu hearts begin na ye na koma efri ase epegya kosoro se ye be kai anope ewrade ye nua bere ma dofo a osombo Roy Robertson kwakwa ohobraseefo na ye nimse ode ne nkwa eche no ewo akono na waye nyie na ene ohun amane amane a wantumi ama sorry Na Ewurade ebra na worebom paye ewo Yohane Marko efie no obofo obi ba efie ase ho ba bia na Petro ewo empochiremu ogue apono no nwa nwa kwan so na omanu pue.
Oh Lord, thou'rt still
God. Ewurade wo da so aye onyankopon
sa abofo no
edu ahyede so anopai bom paye Ewurade se bra ye bom paye wo onyankopon fie hei se abofo no ebeko onuabarema Robert sinfie de ohwehwe ene se anka owo ne bia ye ha nanso amane aka no ahye na mo onyankopon abofo no enye no mane ho ento no sɛde obetumi agyina nananmu bio ɛwɔ Onyankopɔn fie akofuro bi wɔ ha wɔnam tebea a ɛdin mu wɔyare na yɛhunu ɔbaa panin bi ɛberɛ a na ɔtena n'akonnwa so no ɔma ne nsa so ɛberɛ a na asɛ ɔresua nanteɛ waba Onyankopɔn fie sɛ obenya ayaresa yɛma yɛn Ewurade sɛ obepue ɛberɛ a ɔrenanteɛ ɔde ahoɔden sɛ ababaawa wɔn a wɔmaa wɔn nsa so nyinaa dodoɔ no dodoɔ ɛna wɔmaa wɔmaa soɔ ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ na yɛti mu ɛwɔ ne kwan so ɔteneni ama ne hunu ɛdɔɔso nanso Nyankopɔn gye no firi ne nyinaa mu ma yɛntu mfiri hɔ ɛnɛ ɛnkɔ gyidie mu na gyidie nsa a ɛbɛgye yɛn afiri yadeɛ ne amanehunu nyinaa mu ɛberɛ a ɔsom no aba awieeɛ no ɛma yɛnnwa obi a ɔyɛ mmerɛ wɔ yɛn ntam yɛma yɛn Ewurade na anyɛ ne ani biara ɛmɛyɛ gyidini na ɛberɛ a yɛdwene w'asɛm ho yi ma Honhom Kronkron no ɛmfa no na ɔmfa no nwura yɛn akoma mu na ɛhɔ no gugu so nsuo kosi sɛ ɛbɛyɛ asɛm no aba yeye ma yɛn Ewurade ɛberɛ a yɛde ahobrɛaseɛ ɛbɔ yɛn tiri ase na yɛbisa no wɔ Yesu din mu amen. Mobɛtumi atena ase ansa na mɛkɔ anɔpa yi som no ɛnkransɛm no so no mepɛ sɛ mede biribi ɛto mo adwene mu na mokaeɛ sɛ mo mu binom ɛwɔ hɔ a mowɔ akwama a na mopɛ sɛ mokɔ ɔsom no mu baako a ɛbɛkɔ so ɛwɔ Middletown Ohio ɛfiri aseɛ ɛdwoada na wɔtwe ɛbɛyɛ ɛwɔ nsraban bia hɔ wonim nsraban biaɛ no ɛdin anaa gyene Onyabarima Sullivan, Middletown, ɛyɛ kuro ketewa, ɛsusu sɛ ɛbɛyɛ sɛ Jeffersonville ha. Ɛyɛ beaeɛ a wɔbɔ kɛntɛn bɔɔl. Onyabarima Sullivan ɛne ɔhwɛfoɔ a ɔwɔ hɔ. Asɛmpa mu asafo ahodoɔ no mu biara a ɛyɛ aduosia ne biribi ɛna aka bom ɛwɔ saa nhyiamu yi ase. Ɛbɛtumi akyerɛ wo baabi a nsraban bea no ɛwɔ na sese ahodoɔ pii ɛbɛwɔ nsraban bea hɔ nti waka akyerɛ mu a ɛbɛhwɛ nnipa a ɔbɛba no so na nhyiamu no ɛbɛfiri aseɛ adwoada akɔpem memene da ɛna nsia na wɔrenyɛ no kwasia da ɛsiane asafo ahodoɔ no nti sɛdeɛ wɔbɛtumi akɔyɛ wɔn daa ɛsom ahodoɔ no ebi a wɔbɛyɛ ayaresa som anaasɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ ama ayarefoɔ anadwo biara na wɔto nsa ɛfrɛ obiara na ɛno bɛfiri aseɛ ɛwɔ ɔsanaa da ɛtɔ so edu no akɔpem dunum no ɛdwoa da akɔpem memene da na sɛ mowɔ akwama a na mo akwama ɛɛba a na mopɛ sɛ modi no wɔ saa ɛkwan no so a ɛyɛ ɛbɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛbɛnya mo mɛhyɛ wɔn a wɔmmɔ wɔn asu ɛwɔ kristofoɔ asuboɔ mu nyinaa no nkuran sɛ wɔbɛtwɛn anɔpa yi na mo adwene ho na wɔasiesie wɔn ho ama asubɔ som a ɛbɛkɔ so bɛyɛ sima aduanan ɛnum seesei mesusu saa ɛno ɛbɛkɔ so wɔ asafo yi mu ha ɛyɛ yɛn asɛdeɛ sɛ yɛbɛhyɛ nnipa nkuran ama wɔabɔ kristofoɔ asubɔ bere a yɛnim sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛhia paa de kɔ nkwagyeɛ mu ɛfiri sɛ ɛyɛn yɛn awurade ɛna ɔtwerɛeɛ n'ahyɛdeɛ a ɛdi akyire no n'ahyɛdeɛ a ɛdi akyire de ma asafo no anaasɛ sɛdeɛ ɔhyɛ asafo no akyire no ɔkaa sɛ monkɔ wiase nyinaa na monkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔgyidie na wɔbɔ no asu no wɔbɛgye no nkwa enti yɛnim sɛ ɛho hia paa sɛ wabɔ yɛn asu ɛnam asukɔ so na yɛn ani bɛgye sɛ yɛbɛyɛ saa ɔsom yi ama woɔ ama obiara a ɔgye to mu ɛwɔ wɔn akoma mu sɛ yesu kristo ɛne nyankopɔn ba no na owu de gye adebɔneyɛfoɔ na woyɛ baako a owu de gye wo nkwa no na wopɛ sɛ woba na wɔmmɔ wo asu nkɔ yesu kristo din mu ɛma wo bɔnefakyɛ woreka akyerɛ wiase sɛ wogye di sɛ wɔde wo bɔne akyɛ wo
and that you are now going
na afei seesei wobɛyɛ awurade yesu suani na woagyina ogyina berɛ sɛ wonni asɔre biara kɔ a ɛbɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛbɛnya wo ɛne yɛn anya ayɔnkofa yɛnni fekuni biara wɔ ha ɛyɛ asɔrefie a yɛbue mu ama kristo nipadua no nyinaa wofiri asɔrefekuo biara mu wofiri asɔrefekuo biara mu yɛgyina hɔ sɛ asɔrefekuo ahodoɔ a yɛdi afrafra na yɛbue apono no mu ma nnipa nyinaa ɛmfa ho ne deɛ woyɛ ahosuo abusua anaasɛ gyidie yɛma obiara akɔ aba obiara a ɔpɛ no ɔmmra na sɛ wonni asɔre foforɔ biara a ɛbɛyɛ yɛn anigye ama wo sɛ woba na wo ne yɛn bɛnya ayɔnkofa biribiara nni hɔ a wobɛka ho wode brɛ mu ha ɛberɛ a apono no abue na bɛne yɛn ɛnya ayɔnkofa ɛno ne deɛ wohia nyinaa bra te saa faakoma a wabue mu bra bɛsɔ adwuma no mu na bɛboa yɛn ɛberɛ a yɛpem kɔ yɛanim ama nyankopɔn ahennie no enti ɛfiri sɛ yɛgyedi sɛ ɛdɔn no ɛrenkyɛre koraa na aba na ɛnoɔma a wɔkaa ho asɛm nyinaa wɔtwerɛ kronkron no mu no aba mu kyinyɛ biara nni ho sɛ mo mu bebree akenkan krushev ne nsɛm a ɔde kɔma a un ada no sɛdeɛ adamfoɔ bi tii mu de maa me ɛfiri canada krataa bi mu ɔkaa sɛ sɛ onyankopɔn bi wɔ hɔ a wasiesie ne ho sɛ ɔbɛpepa na wahohoro asɔrefie no mu bio ne mo capitalistfoɔ te sɛ deɛ ɔyɛɛ wɔ mfitiaseɛ no enti afei mobɛtumi akenkan deɛ wagyigya wɔ ntɛm no wasiesie ne ho sɛ ɔbɛpepa asɔrefie no afiri hɔ bio na adebɔne sɛ communistni bɛka biribi te saa ɔwɔ biribi ɛwom ɛyɛ nokorɛ na ɛyɛ capitalist no ɛwɔ mfitiaseɛ no ɛna ɔde ɔhaw no ɛbaeɛ yɛn ɛne capitalistfoɔ no mete yɛnhwɛfoɔ dɔfoɔ onuabarima Neville ɔka asɛm bi ɛwɔ ne kasamfoni no so anaasɛ kasafidie da wo bɔ so anɔpa foforɔ no ɛno ɛfoa mu mpɛn pii ɛwɔ madwene mu me werɛ ntumi mfiri metimu kyerɛ madamfo bi ada no anadwo na ɛno yɛ yei sɛ biribi bɛwɔ hɔ ɛkyerɛ yi a wayi hom kronkron afiri asase so no saa anisuɔ nyamesom asafo no ɛbɛkɔ so aa na wɔrenhunu nsonsonoeɛ no woyɛ pɛn dodoɔ sɛn ɛna motee saa na ɛno ɛnyɛ nwanwa anaa wonnim honhom kronkron no enti wɔrenhunu ɛberɛ a ɔkɔ no na wɔbɛkɔ so adekorɔ no a saa ɛberɛ a wasɔ ɔbaako a ɔtwa toɔ no ano ahyɛ kristo nipadua no mu no wɔbɛkɔ so a wɔbɔ mmɔden de wɔn a wasakyera aba mu ɛfiri sɛ wonnim deɛ ɛteɛ na wɔn anisuɔ nyamesom no ɛbɛtoa so te sɛ deɛ na wɔteɛ seesei ebia na ɛremmem nkɔ wɔ mu te sɛ deɛ ɛyɛɛ me no nanso na ɛno yɛ asɛm nwanwa paa yie sɛ wɔbɛwɔ akyirikyiri ara sɛ ewo nyamesom amamremu kosise hom kronkron no erempa won ho ofise wonim de etie efrim fitiasie no onyankopon huye mobo nyaberema mepese metena sa abrabo yi mu ena mehwehwe kosise mpo na yore fuo kakra no mehuno ewo makomam ne yebibia ebeho ne wira menya emu atenka ebretia bi mu kampese oni ho mepese mewo ha ebra oni ha pese miko afi ani owura efise moja bia eni ehomobro eja no so ebeye esun ani wisi ani tum emranimfo bia eni kunkun bia ho a obedi yen asem sabre no munim se kresem no eka sa na kunkun bia ho aye wisi na moja bia eni ehomobro eja no so afi na eye atimu se ewurade beye ebrebi sa fall year omaye anajo kakra oshobo mede ye magwene se mepese mefasa adisem ngoma no ede ye adesua ewo ho se mekosa adisem ngoma no mu ewo sese ene menim se dodo ena abamu se wo mompa ye ema won na woto medan mu ene anase na wotwi na enipa no mu bi eba mu wanya akwanya se wobo mpaye ema won abontie ho efise na emarima no eni ho daba ko anase sa ekɔ home wowo adwuma piye won a adwuma ene asori fie adwuma ene me telephone frɛ ene biara ema wo brɛ ntɛm so na enti afi eno ene de entra menim sɛ esese mepue baabi prɛkon ewo ebre kakra mu na meye biribi sononko na menim sɛ wɔyɛ enso enti wo frɛ me meka sɛ mesusu sɛ ne nyina ebeye yie na yɛbɛbɔ mpaayɛ ama ayarefoɔ no ɛwɔ ɛberɛ kakra bi mu na mesusuu sɛ yɛbɛkenkan biribi afiri onyankopɔn asɛm mu sɛ mowɔ mo twerɛ kronkron no siesei a moma yɛmmue nkɔ Isaia ɛnwoma no mepɛ sɛ mehunu sɛ mo anya mo nwoma na mokenkan ɛno mekenkan sɛ mokenkan baako anaasɛ ɛnsɛm mmienu na yɛkenkan ɛnso ɛyɛ onyankopɔn daa asɛm a ɛnwuo ɛrentumi ɛntwa mu da aduonum enum eti ɛwɔ Isaia tiri asɛm daa ɛnkwagyeɛ no mommra o mo a sukɔm adi mu nyinaa mommra nsuo ho na mo a monni sika no mommra ɛmmɛtɔ na monni aane mommra ɛmmɛtɔ ɛnsa nufusuo ɛnyɛ sika ɛna wɔde tɔ na ɛni boɔ
spend money for that which is not bread.
Aden ena mo kari sika eje die enye eduane. Ene mo brɛ so ade eto die emme mu.
Hearken diligently unto me and eat ye that which is good.
Muntie me. Muni enepa. Na sradi duane enye mo kra de.
Incline your ear and come
Munya swe na momra mi chen muntie na mokra enya enkwa
and I will make an everlasting covenant with you even the sure mercies of David
na menemo bepam da apam empu David adoye de a esi ho pintin no
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject.
Me pese me kasa kire mu ebretia bi efa asemtri enye sika anase enibo.
There is so many
enoma bebre na ewo ho a yedi gi yani ewo yen enai mu.
There's so much to entice people to what we would call pleasure.
Bebre na ewo ho a dada nipa ekɔ de ye frɛ no anigyedie mu na ɛyɛ enipa nyinaa dia emfie nyinaa.
There are the enticements for the young people.
Ɛna da no ma ewo ho ɛma emrantie abɛfo asa ahodoɔ ɛna rock ne roll apontoɔ ahodoɔ no.
Music that they have, it goes with it, and it's all
ene enyomo a wowo a ene ne ko na ni nyina ye na da e de ma enigide Memfa ho ne senia efie no eye papa patete abofra no ewo mu ene senia wa kirekire no se onye papa se sa abofra no enye awo foforo suan hunu no entum mu a rock new rule enyom no e china gine entem so ebra obetie no
is born in him.
If we say woni mu no wa wo e woni mu enam abodie mu ho monam ho na bonsam tumi no eye kesea se ene osise echi sa akuma no ehonhom no.
How much more will it
na empredo do say na ebeye ama pani afi a wapo awo foforo no.
Because only as
if we say se wa bra bo asesan ko a na wasachira na wawo fufura atu nyankopon ahinie no mu a usu ebekosoa aye ewiase nnoma emfa ho ne senia woye nyamsomuni jese eno asachira ewo mu ubetumi asom na waye nyamsomuni nanso eno ebedasoa enya tumi bia etwetwewo efri se sa boni ni padada no ene na pedie no enwui ewo mu. Nanso prekope ma Kristo emfa ahinwa no ewo wakuma mu saa enoma no nha jene eye kesee dodo pa merentumi emmo obarima no din efrise mentumi enkai ni din sesei nanso mu bebre ebe kai no woka se na supo bi ewo baabi a na emmerima no ekọ se atefuo na emma no apue ebo enyom na wonnyom no e da se se apopofo a wotwe mu no e wo suhyen mu no wo bam na afi asrafo atefo no e be kire sa apopofo a won ani enna won ho so no na wakum won na onipa kesie bi e pese obetwam e wo ho na oma na apopofo no e chekire no e bo frankaa dua mu na wodi biribi e hye nanum se die ontumi entiam na wodi ntuano ehyehye na apopofo no asum sɛde wontumi ente na wontwam sɛ wote a na ema no epue wɔsa na wɔteatea mu na wɔto enwom na oo na ɛyade kɛseɛ kusi sɛ ɔsane de wodi akyekyere ne nsa no ɔteam ɛkyere na apopofo no monnane mo ho monnane mo ho. Nanso na wontumi ente ne nka na wowo entuano ewo wona sum na afi otwa kwan ekɔ biae bi baabi a na esese woyi ni franka anaase wo sane ne nsa na esese oyi entuano no efri won asum ehɔ ebra onam emontene so no ɔte nyontuni bi a na ɔkyɛne de ɔwo efom hɔ no kra na ebra otwa mu bio no woka se oh ahoma kese ye ntikire wo emmo franka bia no mu bio woka se dabi munyae me matibri bia esopa kosi se eno enka me bio da sa kwan no aso na etie ma kristo ni a wa wo no foforo wo hunu biribi a esopa ekyene rock ni rule ene wiase enigidie ahodoo no honhom kronkron no ena agyegye wɔn ani ɛyɛ kɛseɛ paa kosi sɛ ewiase awu ama wɔn nanso sɛ wokɔ saa anigyedeɛ fofu yi a ɛsɛ sɛ wokae sɛ ɛsɛ sɛ wowɔ sika bebree aberanteɛ a ɔfa n'adamfo abaayewa ɛkɔ saa apontuo yi ne saa asɛ yi ne deɛ keka ho obetua ne na awɔtwe akatua mu kɛseɛ paa na mpanimfo a wɔbɔ mmɔden ɛhwehwɛ anigyedeɛ sɛ wɔrekɔ nsanom bea na wakɔnom wɔ awerɛhoɔ ɛwɔ na awɔtwe no mu afiri hɔ no wɔrekɔtua sika kɛseɛ paa na ɛdeɛn ɛna wonya firi mu wonya biribiaa gye sɛ akomayadeɛ.
And remember, you
Na monkai esese woni onyankopon etoto no dabi ade masa na boni akatua ene owu.
You don't make nothing here.
Wore nye hwee wo asase so ha enam saa. Eye atro na ada ensanom ade ayere ho nko a na eba. Boni edi owuo eka owuo ho. Nhwehwe mu a edi akire ebeye ntitimu afri onyankopon ho. Da akọ ojatade no mu. Na wore ntumi enya biara. Emom ohwire biribi. Afei onyankopon ba na obisa asem no. Adɛn nti na wo sɛ wo sika ɛde gye saa ɛnoɔma no a ɛmmɛ. Adɛn nti na wo yɛ saa. Ɛdeɛn na ma onipa ɛyɛ saa. Wo sɛ deɛ wɔwɔ nyinaa deɛ wɔtumi nya nyinaa wɔde tɔ nsa wɔde tɔ ntaadeɛ ɛhyɛ ɔbaa bi a ɔne no wɔ hɔ anaasɛ wiase akɔnɔ bɔne anigyedeɛ bi nanso waka akyerɛ yɛn ɛwɔ twerɛ kronkron no mu na wahyɛ yɛn sɛ yɛmmra onyankopɔn ɛnkyɛn na yɛnkɔtɔ daa anigyeɛ ɛne daa ɛnkwa a ɛnyɛ sika anaasɛ ɛnni boɔ saa ɛnoɔma no ntumi ɛmmeo na wɔn awieɛ no ɛyɛ daa owuo na sika a woatumi anya nyinaa ɛbɛhwerew sɛ wobɛyɛ ɔno okunim anaasɛ deɛ ɔgye nkurɔfoɔ ani anaasɛ nsɛnkwaa abarimaa no anaasɛ deɛ woyɛ biaa anaasɛ abaayewa a woagye din no anaasɛ deɛ ɛtie biaa wobɛhwere deɛ woatumi anya abɔ mu nyinaa na woayɛ saa hyɛ atade a ɛkorɔn paa na yɛ nnoɔma a ewiase ɛyɛ wobɛtwa daa afɔbuo nko ara Onyankopɔn ɛkaa sɛ afei adɛn ɛdeɛn ɛna yɛbɛyɛ ɛwɔ atemmuo da no ɛberɛ a wabisa yɛn sɛ adɛn nti ɛna yɛyɛɛ saa ɛdeɛn ɛna ɛbɛyɛ yɛn mmuaeɛ ɛdeɛn ɛna ɛbɛyɛ mmuaeɛ ɛde ama abɛɛfo amerika deɛ wɔka sɛ wɔyɛ kristofoɔ
man
na wɔsɛe sika pii wɔ nsa ho ɛwɔ afe mu ɛkyɛne deɛ ɛwɔ aduane ho adɛn nti ɛna wosɛe wo sika ɛde gye saa nnoɔma no ɛnso aban no ɛde wobɛkɔ akɔto afiase ɛnam dɔla num toa a wode kɔɔ ntiteabea bi a woanyɛ nhyehyɛeɛ papa sɛ wɔnye toɔ sɛ wɔnsoma asɛmpakafoɔ ɛnkɔ amanɔne wɔbɛbisa yɛn dabi adɛn nti ɛna woyɛɛ yɛyɛ kristofoɔ man na wɔde ɔpepepem ɛna ɛkɔma saa nkurɔfoɔ no ɛwɔ hɔ sɛ yɛbɔ mmɔden atɔ wɔn ayɔnkofa afei wɔfiri ho
No wonder Khrushchev said, if there is a
God, God to be Khrushchev, I can't say, say, Onyankopon, ewo hwa, obe prana him fie ho bio.
The heathens can make such statements to bring shame upon.
Abosomsomfo, etumika ensem ti sei, edi enim guasye eba yenso.
What a ridiculous thing it is. And we call
Die eye nwanwanie. Na yɛfrɛ yɛn ho a kristofoɔ onyankopɔn kaa sɛ mommra mmɛtɔ daa ɛnkwa ɛnyɛ sika ɛnniboɔ ɛnkwa sɛ wotena se daa na yɛadane yɛakyi ama ɛno na yɛsere ɛwɔ n'anim ɛdeɛn ɛna yɛbɛyɛ ɛwɔ saa da no ɛdeɛn ɛna yɛbɛyɛ sɛ onyankopɔn ɛma yɛn nnoɔma ɛma yɛn yɛ a na ɔma yɛn sika na ɔma yɛn yɛ ɔman a yɛwɔ sika paa ɛwɔ ɔsoro ase a ɛne onyankopɔn bɛbisa sɛ ɛdeɛn ɛna yɛde yɛɛyɛ adɛn nti ɛna yɛsee yɛn yesei yensika edigi enoma emie enkoma oman enkoa emom eno ebeko ama ankra ankre efri empesoa ekosi dollar opepem na ena ode ebema obia ebra enipa ekunkum won ho mekenkane asembia enchereye baabia emerima mienu eye ejuma ewo ahayo ensraban mu obaako ewo mofra enum ofofro no ewo mienu na esese oyi emu baako edi na emerima anu mu baako a na owo emofra mienu anaase owo mofra enum no onya atenka se ohia ejuma no eche na obaako no a owo mofra mienu no na one no ekọ ahayo e na otun tio ewo nechi sika eno ene said the oman no te eno ene said the atenka no te eno ene said the honhoma edi nipa so no ete afei obetumi ehunu senia ehunhia pa se awo foforo no esese eye esese owo foforo esese eye mumra mi nchen na mo meto enye sika
won
tumi enka se na mi ni sika no unye sika bia wode makwa yen America for you ni se ye tua e di agi bibia eno eye yen nwom ye tua no maka ye sika ye de yen dollar sika no e kire aman foforo no ene de keka ho a wo ye ahiafo won nante ba mu wo hunu won a wo ba enstahwe no wo entakra ahoduo mu ene de efe America for ema won aduane di saa enoma no eye sika fi e wo nyankopon anim eno entua yen kwan ka enko soro nanso bibiara e wo America no ese se yetua yen kwan eka wo ko baabia wonoa aduane no na wudi waduane na se wo amfa sika anto epono no so a se wo de ema osomfo no a omuna e wo nanim akire yi a adwumakuo no a oyemu adwuma no atua ne kan na ese se eye ohamu enchemu edu anaase echene saa wo kanu mu se wa anya saa osomfo no ebehu se opepepo anaase obi a ompese otini sika so ebra oba no enya ni sika misusu se eye animguase ene aniwuo se woye misusu se eye atemmua enye papa ewo oman ne so na anka eye ni papa biaye papa ahodo wore ma eho eno eho kwan nanso ni nyina eko honhom kese baako mu na metu kwan ewo keteke mu na osoafo bi mikura adaka ketua bi mensa baako mu adaka ewo foforo no mu ena de medi yi mabodwe se ehye memotuo ena emrantie osoafo no ebaaye okan se metumi asoama wo mekan se o me ko hope kiteki no owura medawase bebre ebeye o basafa aduasa okan se mefa na ofa bibi kitoa no na osoai ena onante koe eye ebra obaaye no misusu se ebia me na menim se otua neka nanso mema no a mema no dollar efun bi ebia na ewo ne nchen me norma no ebeye ase sima ebeye se sa asorifie yetenten ba bia ofro keteke no me fro eko keteke no mu ekane ena me tene me nsa ena me so mu me ma no dollar efun o ka se sima kakra me ka se eye den owura o ka se me so a enoma me nsa e de mawo me ka se ani owura sa ye no kre e den ne mfumso no o ka se adaka ba akubia ebuo ketoa kra eye mpesoa aduonunu wo de me ka mpesoa aduonunu mfoforo she eno ye American ni ese se wo tua bibia
you go ride in your car
and let it fall into your car nante na wokoto amena mu a na wunya obi e ma no betwe wo firi mu a e beye se ubesiesie wo ho se ubetua ka efiri se wo bebo eka se odisefo wo eba befa wo a obebo ka akwansini dodo no na se okuani no edumu enkon e de ne tractor eyi wo a e beye bone pa achene sa ese se utua bibiara a waye ho ka bibiara eye tua sika and yet how much greater did nanso amana kɛseɛ sɛn ɛna bɔne ɛntoo ɛntwene mu wan na anka obetumi ayi wo afiri bɔne amena no mu nanso onyankopɔn ayi wo firi bɔne amena no mu ɛnyɛ sika ɛni boɔ ɛbrɛ a na obiara ɛni hɔ a na obetumi ayi wo afiri mu sɛ wantua paa ama ɔdesɛefoɔ no antwe wo a wobɛtena amena no mu ɛsɛ sɛ wonya sika no anyɛ saa a wootena amena no mu mmom amena a ɛnyɛ koraa a woatɔ mu pɛn ɛyɛ deɛ bonsam to wo twene mu no bɔne ne anyɛ nnie amena onyankopɔn wɔ anidaho mu ɛbɛtwe wo afiri mu ɛnyɛ sika ɛni boɔ nanso woda amena no mu edware bɔne no na woremfrɛ no mpo sɛ ɔdesɛefoɔ no apue a sɛdeɛ wɔtaayɛ no wɔto nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ ɛkɔ amena no mu wɔde kyekyere animu dadeɛ no anaasɛ deɛ ka ho na wofiri aseɛ him afidie no na kaa no tumi no ɛfiri aseɛ ɛtwe na afidie no ɛyɛ adwuma na ɛtwe wo ɛfiri mu sɛ nyankopɔn ehunu wo wɔ bɔne amena mu a na ɔte sɛ woofrɛ no a ɔto nkɔnsɔnkɔnsɔn a na wɔde akyekyere kavery ho onyankopɔn dɔ na ɔde sɔ w'akoma mu na ɔde honhom kronkron no tumi no ɛkɔ hɔ na ofiri aseɛ ɛtwe na wontua hwee nanso yɛda amena mu ɛfisɛ yɛrentumi ɛmfa yɛn nkotokuo mu ntua ɛka no yɛn amerikafoɔ ɛsusu sɛ yɛbɛtumi atua afiri yɛn nkotokuo mu nanso worentumi ɛnyɛ sika anaasɛ ɛni boɔ wontua no wɔ asafo no mu yesu tua no wɔ kavery nanso nnipa ani ɛwu ho wɔpɛ no wɔ wɔn ara ɛkwan so onyankopɔn ɛwɔ kwan bi a wode gye no na ɛyɛ kwa sɛ wobɛfa no a sɛdeɛ ɛtaa sie no sɛ woyi wo pue ɛfiri amena no mu a na wo ho nyinaa atiti ɛsɛ sɛ wokɔ ayaresabea na ansa na wɔbɛfiri aseɛ sɛ wɔreyɛ adwuma wɔ wo ho no ansa na wɔbɛyɛ adeɛ baako no wobisa sɛ hwan na wɔbɛtua ɛka no sɛ yɛbɛpam ɛkuro no a sɛ yɛbɛhwie ɛngo agu so a na yɛabɔ wo paneɛ ɛde asawo yadeɛ afiri mogya mu awuduro ho nsiakyi baa bɛn ɛna wowɔ ansa na wɔbɛyɛ biribi baako no ɛsɛ sɛ sika da hɔ nanso ɛberɛ a yɛn awurade ɛde ne dɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn ɛbɛkyekyere w'akoma no na woatwe wo afiri bɔne amena mu no ɔsa akoma bi a abubuo oyi bɔne no nyinaa afiri hɔ na ɔde ɛka no ɛto awerɛfiri ɛpo mu na ɔrenkae ɛntia obio mommra ɛnyɛ sika anaasɛ ɛni boɔ ɛmfa ho sɛnea wo ho atwitwa sɛnea woapirapira sɛnea w'abusua ayɛ anaasɛ deɛ woayɛ ɛka biara ɛnni ho ɔsa akomayadeɛ no oyi w'awerɛhoɔ nyinaa firi hɔ wopiraa no ɛmaa yɛn mmarato yɛn amumɔyɛ nti ɛna wɔdwerɛɛ no na yɛn asomdwoeɛ ho asotwe ɛdaa ne so na ne mmaa ntampeɛ ɛna wɔde asa yɛn yadeɛ ne nyinaa yɛ kwa na yɛrengye no ɛfiri sɛ honhommɔne ɛna ɛdi yɛn so ɔman honhom ɛna ɛdi yɛn soɔ ewiase no honhom no sɛ anka onyankopɔn honhom no ɛna ɛdi yɛn so no honhom kronkron no ɛno ɛdi yɛn kan na ɛkyerɛ yɛn kwan ɛkɔ nokorɛ nyinaa mu no na ɛma twerɛ kronkron no ɛyɛ saa ɛberɛ bi a atwa mu no na mekasa kyerɛ obi a ɔnye nyankopɔn ni ɔkaa sɛ dwene ho owura branham saa abrabɔ mu amanehunu yi nyinaa ɛne adeɛ baako paa yɛwɔ no sɛ yɛnya nkwagyeɛ no ɛyɛ yudafoɔ atwerɛsɛm dadaa bi meka se owura eno ebeye de ewo nyina nanso mi wo biribi a esene sa
mi
wo oba kuno a otreye no honhom a wasi su dia na ema no ye sa boshe biara na onim senia obefa eno nso hwe esese wo ba na obeto enye sika obeto eni buo eka bia eni ho eye kwa ema de ope biara manomra onyankopon etwon efri amena no mu te se onipa no a owo epono a wo frɛ no fɛfɛ no wode no ato amena mu efri ne maame awutwa mu bonsam enana wabubu no ewo ne nan ne kwan a na onam so etena ase eye se osre ayeye die efri nipa a wo twa mu no ho na bra otie epono no ano saa anopa no ohunu pentecost asenkafo mienu se wo ba na wo mu bia eni peso abaako efri se okan se gite die minibi na peso eye gite bnamu keto apa gite eni sika kokoo de minibi misusu se obarima no adwene bibi etisei ho enhia se menya mekuru wa ama ebia na obo modern se obesie sika dodo na wadi emfrinhia aduanan na ebia na obo modern se obesie sika dodo na aduyefo no ebetumi aye poma bi ama no a wadi ebenante efri se ono ne nampo so na na waye mre na ebia na esese onye sika na wadi santene ne so ansa na aduyefo no ebeboa no na nukure ni ehu inyia se ukura nukuruwa etre sa pentecosti asenkafuyi a wonyi hwee no akwanya no won na waye ahiafo pa a utumi enya empesoa emfri enipa no ho nanso ebra wo hwee won animu no obaako a oya brandi a ofere ade pa ofofro no baako wanyini ena watwintwam said Yohane ebra Petro ene Yohane eko epono no ano no ohunu biribi ewo saa obarima abrante enu mu ene se na ferie no esosene obia de ohunu wo entwintwam no ase ena adwendwene no said Galilea ni pani okofuni no uwia ahine nim na ani gia eni kabia ewo ho ena animuonyam ahye no ma ohunu biribi a na eye sono nko kakra wonim biribi ewo kristo som ho a ema nipa eye sono nko won ena weye nipa a won ho ye fepa ewo wiase nyina na okura ne kruwa ena o ma so na osomafo petro a oye pani no oka se gite eni sika kokoo de minibi wo ensemfufuro mu no mentumi emwa obia se obeto saa pomai gite eni sika kokoo yi de minibi emom de me wo no okoto efri de na owo ewo ena anigia ewo enkwagie ensemmu no ho na waba enda mienu anase miensa ansana eno efri pentecosti babia na bibi asie no na abrantie no ede amen kesie ehuri na ohwene nim ede ena esie saati mobro nkonson konson no de owo ayemhyehye no ka ase minya ayemhyehye ema ayarefo no na saa honhom kro no aye bibi ewo opofuni pani no akoma mu oka ase se eye sika de a minibi emom mi wo bibi a ebesi na namu empre opepem ye me wo no afi monkai na petro eye yudani na wodosika unam fam nanso saa yudani na wasakira enye de me wo no na me ton ama wo nanso de me wo no na me de ma wo de me wo no me ni peso a e wo mi koto kuo mu.
I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing. I don't have a cent.
Man to me anto pano. Man to me anto bibia. Mi ni pesoa. Nenso se wo betu mi agia. Die me wo no. Me de bem mau. If we say what the mommy.
That's what we
need. No any day ye hear.
Ye me wono
ena me dere ma wo ede ena wo owura.
I've been up to him that sells milk and honey without price.
Ma kone nche de oton nufusio ene ewo enibuo me de no be ma wo won ne me hwe hoka se obetumi age no a me de no be ma wo enye se obi a obebo obuo emom wona wodema ifi se sede wodema amokwa no momfa makwa na eye na urade ahyede ename ensa ansa na no monko wiase nyina nkoka asempa no de ogidie na wobo no asu no obegye no nkwa na de onyinnie no obebu no fo ensenchenye ibedi wona obegye adi echi womidin mu obetu ahomone obeka kasa foforo se wonom aduboni biara erenye wonhwe se woma awowo so a erenye wonhwe se de wode ma amokwa no momfa makwa sa yudeni no asachira. Ye hia ewa America eye nsakiraye a eye hom kronkron no na osi yen nyamesom amamre no anamu sede ye wode ma amkwa no momfa makwa die mewo na medere ma wo wo Yesu Kristo a ofri Nazareth no edimu sori na nanti gidie ewo saa ogbaade no din edin papa no emu enye nwanwa se osori nante na ohuruhuri na oyi onyankopon aye o munim normal kese no na ebia watena ho mfinchia aduanan obo modern se obenya sika dodo a wode beto poma bi nenso wantu ni anye nenso wo baabia na onhwe kwan kura ena ebra na onhwe kwan ena enipa a wo sa kura ana onhwe kwan onya de na ope. Eye mani jepa se onyankopon eye no saa kwan no so wo saa enkrofo kitua bia wo frɛ won konkon amunimunifo anadwobi no me hunu de na mepɛ ana sika entumi entɔ wo fratamfo bi mu wo nya suku ntitie biara enipa a won hyɛ ataade papa abibifo ye fri ase no e wo bia ye dada wo ton ensadin a asakira e wo fom ho mi hunu ebuo bi agudie bi ebra sa bibini no ehwe manim na oka ase wugidi ye no wunya ahom kronkron no ana o na eye bibia na mepe na menhwehwe no menhwehwe se me hunu no wo saa enkrofo no entem. Nenso, na wawo de mi hiya.
The UN today.
Ene, UN no. Wari yi, diye yenya no entum. Nenso, eno, eni diye wo hiya.
Khrushchev. All the rest of them.
Khrushchev. Wana aka no nyina ehia Kristo ewo hom kronkron mu esubo mu ebesesa won suban ebema nipa a wotane won no abeye enuanom ebeyi adifudupe afri ho ena nitan ena oko na edi odo ene anigye ene asomdwe papaye ene ahumobro aba ani wo biaye a wonhwe kwan no eto da bia uhunu de wo hwehwe edie na anka Israel ma edibema akatua nyina efri Misraim ebra won ano echi emoja ebra won techre ma esensen won anum.
They would have given all the gold that they spoiled the
anka wadisika kokwa wonya free Misraim fo no hono nyina agye ensuo papa nyunyunu baako wona kan nifo a wowo esre no so no edi won kan efri asubura ekɔ asubura efri amena ekɔ asutire nanso na ba bia eye wese afi eno ana eba enye sika ana ase enibuo ene no eka sakere odifo no na oka ase kasta kere obotan no ade a eye wese pa ewo esre no so de ewo echirichiri pa efri ensuo ho ɛhɔ ɛna wɔdwodwo wɔn sukɔm ano ɛnyɛ sika anaasɛ ɛniboɔ kasa kyerɛ ɔbotan no ɛnyɛ twea ɔbotan no ka mmom kasa kyerɛ ɔbotan no ɔda so ɛyɛ ɔbotan no anadwo ɔyɛ ɔbotan ɛwɔ ɔbrɛ asase so sɛ muutu kwan ɛwɔ saa ɔbrɛ asase no so a monkasa nkyerɛ ɔbotan no ɛnsɛ sɛ mutua no ka monkasa nkyerɛ no na ɔyɛ mprempren boafoɔ ɛwɔ ahohia bere mu sɛ woyare a kasa kyerɛ ɔbotan no sɛ woyare bɔne a kasa kyerɛ ɔbotan no sɛ woabrɛ a kasa kyerɛ ɔbotan no hwɛ na asɛ ɛyɛ te sɛ ɛbɛyɛ baabiaa ɛyɛ te sɛ sɛna nsuo biara ɛni baabi ketewa no a na nsutire ɛwɔ no nsuo biara ɛni saa bepɔ no so a ɛwɔ ɔboɔ no so onyankopɔn ɛyɛ nnoɔma ɛkɔ akyire ɛfiri deɛ onipa ɛdwene ho ɔboɔ no beaeɛ a ɛyɛ wesee paa ɛwɔ ɛserɛ no so no nanso ɔka sɛ kasa kyerɛ ɔbotan no ɛnɛ wadaadaa nipa sɛ wosusu sɛ sɛ wotumi kɔ na wɔbɔ wɔn mpaeɛ wotua sɔfoɔ bi ka sɛ ɔmmɔ mpaeɛ kakra ɛma wɔn wotua sika ɛfa mu sɛ wobɛsi asɔredan kɛseɛ bi baabi na sikani bi ɛbɛtae akyire a ɔkɔ so ara ɛtena akɔnɔ bɔne mu onya obi foforɔ nso ɛbɔ mpaeɛ ma no osusu sɛ ɛne no onyankopɔn ɛmpɛ mu sika tantan no deɛ ɔpɛ nyinaa ɛyɛ w'ahofama ɛna wo berɛ a ɛkasa kyerɛ no onyankopɔn ama wo sika ɛnsɛe no ɛwɔ ɛnoɔma a ɛmmeeɛ ho sɛe no wɔ ɛnoɔma a ɛmmee ho nanso sɛ abotɔyɛ mu paa ɛbɛba no wontumi nnya kɔsi sɛ wobɛkasa akyerɛ ɔbotan no ɔde ɛnkwa nsuo ɛbae ɛnyɛ sika anaasɛ ɛniboɔ na wɔnnome na wɔn funumu ɛnnome na wɔn mmɔfra ɛnnome na ɛda so ara ɛyɛ asutire a ɛtene ɛwɔ serɛ no so na saa ara ɛna ɔteɛ ɔbotan no ɛnɛ ɛwɔ ɔbrɛ asase yi so ɛde ma nnipa a wɔyera obiara a ɔbɛgye no adie no anyera na wɔanya daa nkwa monhyɛ ne nso anadwo biara na ɛnsɛ sɛ wɔn adwendwene paanoo ho wɔde wɔn paanoo ɛbrɛ wɔn anadwo biara foforɔ yɛkɔ ɛnɛ ɛkɔgye paanoo sɛ woyɛ ɔdeserɛfoɔ a na wonante kɔ adetɔnbea na woka sɛ mepɛ paanoo ɔbɛka sɛ kyerɛ me ɛdi kan wo nkyɛ mu ɛnan mu baako ɛsɛ sɛ menya ɛmpɛsoa aduonu num ɛde ma saa paanoo yi na ɛdeɛn ɛna woanya sɛ wonya ɛno a yei ɛyɛ biribi ketewa bi a afiri ho nanso woanya deɛ ɛwɔ fam paa a awuo no ɛbɛtumi ayɛ woyi vitamin no nyinaa ɛfiri mu ɛhono no nyinaa na wɔde ama mprako wɔde mmɔre kakra ɛfra na aka ɛhono no abom na wɔahuhu so na wɔde ayɛ paano ɛfi ɛnsa fi ɛka ho mmerɛ pii mohwɛ deɛ muhunu wɔ mo paano mu ɛtɔ da bi a tirinwi toa ɛna ɛnoɔma a ɛnyɛ papa ɛna nkura nnoɔma ɛna biribiaa ɛfiri tɔ saa baabi a wɔyɛ paano no nipa adebɔneyɛfoɔ a wɔwɔ ɛnamu yadeɛ ɛna biribiara wɔde rekafra sɛ wohwɛ sɛdeɛ wɔyɛ no a worenni mpo nanso wotua wɔ mpɛ soa aduonu num anyɛ saa worennya na onyankopɔn ɛmaa wɔn aduane adiɛ anadwo biaa ɔde paano a abɔfoɔ ɛnsa ɛna ɛyɛɛyɛ ɛnyɛ sika ɛniboɔ na ɛnɛ saa paano no ɛgyina hɔ ɛma kristo honhom mu ɛnkwa ɛfiri soro ɛbae ɛde ne nkwa ɛmae na onyankopɔn ɛma ne mma da biara suahunu foforɔ mokae sɛ wɔkora paano no a ɛho gu ɛfi mote sɛ obi ɛɛka ho asɛm ɛyɛ mewɔ mɛka kyerɛ mo meyɛ lutani meyɛ presbyterianni baptistni meyɛ pentecostini ɛno ɛyɛ paano a ɛnsa ayɛ dada no ɛno ɛne deɛ ɛwɔ hɔ nyinaa ɛyɛ efi na enipa nsa ɛna ɔde ayɛ nanso sɛ wote suahunu adansie bi a foforɔ a anɔpa yi ɛwɔ mpaebɔ mu no hom kronkron no ɛbɔ me kra asu foforɔ oo nuabarima ɛno ɛyɛ abɔfoɔ aduane ɔma wɔn aduane foforɔ da biara ɛfiri soro ɛhia nhyira a ɛrepete ahummɔborɔ a ɛretɔ gu fam ɛwɔ yɛn ho nanso yɛsrɛ agye mpeteɛ no oo ane somafiri soro foforɔ awurade kristo ɛnkwa paano no fa no wura makoma mu na ma m'ani ngye n'animpa kɛseɛ no mu nokorɛ na ɛyɛ wɔn aseda na ɛyɛ wɔn anisɔ na ɔbarima biara anaasɛ ɔbaa onyankopɔn honhom ɛna awo no no na onya hom kronkron no ɛberɛ biara ɔbɛda ase ɛmfa ho ɛne deɛ ɛbɛsie biara w'ani bɛsɔ ɛte sɛ abarima kumaa ne frani no a ɔwɔ ɛmepɔ no so no bɛ ne kumaa wɔwo no odii bɛyɛ bosome ɛnwɔtwe no ɛtɛ ɛfiri aseɛ ɛbaa n'ani so na n'awofoɔ ɛyɛ ahiafoɔ ɔtenaa dɔteɛ ɛdan dadaa bi mu na wonim sɛ saa opirehan no ɛbɛtumi aboa bɛ ne kumaa ani no sɛdeɛ ɔbɛtumi ahunu adeɛ na ɔyɛ abarimaa seesei a wadi bɛyɛ mfirinhyia dumienu n'awofoɔ ɛbɛtumi ɛnya deɛ ɛdɔɔso de nya wɔn paano ɛne ɛnam ɛwɔ afe no mu na wɔntumi anyɛ opirehan no mpɔtam hɔfoɔ nyinaa ɛka bom ɛberɛ a wohunu bɛ ne kumaa sɛ ɔrebɔ mmɔden ne mmɔfra nkumaa ɛne mmɔfra nkumaa no adi agorɔ abɔnten hɔ sɛ nifirani na ɔntumi nhunu deɛ na ɔreyɛ ɛyɛ wɔn awerɛho na obiara saa afe no de biribi kaa ne nnɔbaeɛ ho wɔyɛ adwumaden wɔ awia no mu na ɛberɛ a wɔtɔn nnɔbaeɛ no wɔ fall no mu no wɔfaa sika no na wɔde bɛ ne kumaa asi keteke mu na wɔde ne kɔmaa dɔkota no wɔyɛ opirehan no awie wɔ nkonimdie mu na ɛberɛ a ɔsane baeɛ no mpɔtam hɔfoɔ no nyinaa bɛhyiaa ɛberɛ a bɛ ne kumaa no ɛfiri keteke mu ɛsii fam n'ani nketewa no ɛhyerɛn ofiraseɛ ɛteam na ɔsui ɛberɛ a ɔhwɛɛ wɔn anim no adwumayɛfoɔ no baako ɛkaa sɛ ɔba sɛn ɛna wotuaeɛ ɛmaa saa opirehan no ɔkaa sɛ owura mennim deɛ saa nkurɔfoɔ yi ɛtuaeɛ nanso ɛyɛ m'anigye paa sɛ metumi ɛhunu wɔn anim wɔn a wotua ɛka no saa kwan ne so ɛna yɛnya atenka mennim deɛ onyankopɔn ɛhwereɛ menim sɛ ɔmaa me deɛ ɛyɛ paa anaa ɔwɔ ne ba nanso meda ase paa sɛ manya saa honhom no honhom mu aniwa sɛdeɛ metumi ahwɛ n'anim na mahunu sɛ ɔwu maa me mennim deɛ ɛhwere no yɛnni kwan biara yɛde bɛbu ano ɛboɔ no yɛ kɛseɛ paa mentumi nka nkyerɛ mo sɛnea ɛteɛ nanso meda ase ɛyɛ me ani sɔ sɛ ɛno mu ɛna m'ani sɛ ɛno mu na m'ani afira kane no na metumi hunu adeɛ seesei ɛyɛ me ani sɔ sɛ berɛ a mayo anuanom no ɛka kyerɛɛ me sɛ na ɛberɛ aso ɛberɛ a dɔkotafoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ mentumi ɛntena ase bio no mfirinhyia aduonu num a abɛsene korɔ no mete ase ɛnnɛ mennim deɛ onyankopɔn ɛhwereeɛ nanso meda ase sɛ mete aseɛ ɛberɛ bi na meyɛ ɔdebɔneɛni a na wakyekyere me ɛwɔ bɔne mu mewɔ awerɛhoɔ mu na mesuro owuo nanso ɛnnɛ owuo ɛyɛ me nkonimdie halleluya ɛde mebɛba deɛ medɔ no no animpa mu sɛ metumi ahwɛ n'anim ɔsakyerɛ adeɛ no ɔnam opirehan so ɔfaa makoma ɛna ɔyɛɛ no foforɔ menim sɛ biribi asii me so wɔ krataa mu fall a ɛtwaa mu no wɔ minnesota na abarimaa kumaa bi ɛwɔ hɔ a ɔfaa ne dadepɔnkɔ na ɔkɔɔ asɔre anɔpa bi ɔkɔɔ kwasiada sukuu aberanteɛ foforɔ bi wɔ mpɔtamu hɔ na ɔnni dwumadie biara di wɔ kwasiada sukuu ɔfaa nadamfo abaayewa ɛna wɔkɔɔ agodie wɔ nsukyinneɛ mu na ɔbarima no anyini na ɔkɔwura asukyinneɛ a ɛmu yɛ ha mu na ɔtɔɔ fam na ɔsere abarimaa kumaa no saa anɔpa no ɛberɛ a ɔkɔɔ ɛkwan no so no ɔka kyerɛɛ nadamfo abaayewa no sɛ ɔkaa sɛ ɛno yɛ ɛnyɛtrasoɔfoɔ kuo a wɔrekɔ saa asafo no na ɛberɛ a ɔtɔɔ fam wɔ nsukyene no emu no na nadamfo abayo ano afi ne nkyen na na oyɛ hiahia ofi ho ekɔe nenso ebra obaaye na ɔde ne nsa eto nsukyene no so no na wajujo na osensene nsukyene no so nadamfo abayo ano ebo modern sɛ ɔbɛso ne mu nenso na ne mu eduru obegbu atɔ nsukyene no mu ɔberima no etia mu ɛkyerɛ ɔbaa no kɔwachi kɔwachi obetom na yɛn baanu no ebewu asuwu ɔteam osui na bibia eni ho a ebeboa no eye kakra no wo bepɔ no so no dade ponko kitua bi ena ebei otietia so abarima akuma bi a ɔwɔ hwere kronkron ɛhyɛ ne mɔtoa mu ɔte enteateamu no ana ɔde ne dade ponko kitua no etu mrika ɔde ne hwere kronkron no eto fɔm na otu mrika ɛwɔ nsukyeneɛ no so ɔwe a wɔ nafu kitua no so ɔde na taadeɛ papa no kusi sɛ ɔsɔ ɔbarima no nsa na ɔkɔ so ɛtwe no kɔ mu kusi sɛ onya ano efiri nsukyeneɛ no mu ɔde mrika epue na onyam lorry wɔfrɛ kaa wɔde sa wɔde soa ayarefoɔ na wɔde no kɔ ayaresabea akyire yi a ɔkɔtua a kaa no a wɔde soa ayarefoɔ no ɛka no ɔtua a adɔkotafoɔ a wɔbɔ no ntehyee wɔapaneɛ no ɛka no ɛna ɛnoɔma ɛna ɛsɛ sɛ wɔfa no ɔbaa abarima akumaa no hɔ ɔkaa sɛ ɔba ɛdeɛn ɛna mede wo ka ɔkaa sɛ ɛnyɛ hwee ɔkaa sɛ mede wo me nkwa ɛka dwene ho sika ntumi ntua na ɛyɛ ne nkwa saa ɛkwan ne so ɛna ɛsɛ sɛ yɛnya atenka ɛfa onyankopɔn ho ɛnyɛ sɛ yɛbɛtɔ yɛn kwan ɛwɔ biribi mu na mmom yɛde nyankopɔn ka ɛma yɛn nkwa ɛfiri sɛ na yɛwu ɛna yɛmem ɛwɔ bɔne amena mu onyankopɔn ɛtoo ne nsa ɛne n'ataadeɛ ɛgu me so na memem ɛkɔ aseɛ ɛwɔ bɔne mu mewɔ akyirikyiri ɛfiri asomdwoeɛ ɛmpo ano ɛnkekaeɛ a ɛmu ɛdɔ paa ɛwɔ me mu merememm a mensɔre bio nanso ɛpo no wura no ɔte m'awerɛhoɔ esu ofiri nsuo no mu ɛmaa me so afei me ho sɔn mede no ka ɛwɔ m'abrabɔ ho wode no ka ɛwɔ w'abrabɔ ho wode no ka ɛwɔ w'abrabɔ ho sɛ wobɛsom no ɛnyɛ sɛ wode rema sɛ wonenam na woyɛ hyehye ɛfa w'asɔre fekuo ho ɛnyɛ sɛ wonenam na wokasa tia afoforɔ mmom sɛ wobɔ mmɔden asom na wagye afoforɔ ɛnkwa na wode wɔn aba awurade yesu kristo no ho animdeɛ mu ɔba hohwini no mewie no metumi akaye ebra osei na hodie nyina no agya no ahodie no odi ahohwibra na ebra osane abafie no na oda prakobuo mu na nani ba ne ho so ene oka ase apafo ahe ena magya nni a wonya ema no mro so na eha ena miwui ekomunti ebie se obo modin se obeka se mentumi senka me osika bi a metumi de atua papa ka a de metu mrika ekɔ sɛe no me de kɔe no emom na onim ne papa su ɛna ɔka sɛ me sɔre na makɔ mɛgya nkyɛn ɛgya no anka da sɛ twansima kakra ɔba wode me sika no ɛɛsane aba anaa daabi wammɔ no ne bɔne ho soboɔ na nani agye sɛ ɔresan n'akyi aba na ɛyɛ no anigyeɛ sɛ nani aba ne ho so ɛfiri sɛ na ɔyɛ ne ba na ɔyɛ ɔno ara n'abɔfra na ɛyɛ n'ani gye sɛ na ɔwɔ ne kwan so ɛreba efie afei wampene ne bɔne no so mmom na n'ani agye ɛberɛ a n'ani ba ne ho so na ɔka sɛ mayɛ bɔne wɔ me nyankopɔn anim ɛna m'agya anim mɛsɔre na makɔ ne nkyɛn na ɛberɛ a ohunu no ɛwɔ akyirikyiri no otutu mmirika ɛkɔhyiaa no na ɔfee n'ano ɛna ɔkaa sɛ monkum nantwie ba a wadɔre sradeɛ ɛnyɛ sika momfa atadeɛ a ɛyɛ paa ɛnyɛ sika momfa apɛtea no ɛmmra ɛnyɛ sika fa hyɛ ne nsatea momma yɛnnidi yɛnnom na yɛnni ahurusie ɛfiri sɛ me babarima yi ɛyerae na afei wahu no owue na wanyane bio momma yɛn ani nye ɛmfa ho ma menka yei namfonom na menwie adeɛ baako pa a ɛmmeeɛ ɛnoɔma kan baako pɛ a ɛwɔ hɔ ɛnoɔma a ɛyɛ papa baako pɛ pair ewo ho untu mi mfo sika ento wo ye onyankopon achede ye a wo de che kwa onam Yesu Kristo so okra no enkwaje enigye momra na momedidi na momme aden ena mukari sika ejide enye aduane ene mo bre so ade eto ade a emme emme mu muntie mie na munni nepa na asrade duane enye mokra de munya aso na momra menchen muntie na mokra abetena ase na mene mo bepam da apam empo David adoye de a isi opintin no adenti ena wo sei usika edigi de emmie na wo ma no ma kan no a emme no eye kwa ekọ na wo ankasa onkra no. Moma ye mompae
while you are in silence and in prayer
ebra wa ye kum na wo mpae bo mu yi ebi wo ho e wo dan yi mu anope yi wona won no me ye emfisa asutire no mu no se ewiase apede no ekosoa e wo wabra bo mu na wo pese wo sesa bia ya wonum nsuo anope yi ana se usika ho ensi ho wo pese wo ba na wo beto efri onyankopon nchen enye sika enibuo ewo ani nufusuo enigye a efri ensamu obema wonsa so akase kai me onyabarema Branham ebra obo mpae no nyankopon nhirawo owura nyankopon nhirawo owura nyankopon nhirawo onuaba afoforo bi wo ho a obeka se kai me onyabarema Branham ebra obo mpae no
some of you young people
mo mu mrantie ene maba awa no bi ane mo ase mo abrabo ono donhwire dodo a maame eseye no wo mpae bo mu e ma wo ene papa enkyerɛkyerɛ a wɔde ma wo nyinaa nanso woato atwene baabi akɔtie bonsam no hwerɛ ma afei wohwehwɛ ewiase ɛnwom ewiase nnɔɔma na w'ani ɛɛba wo ho so ɛte sɛ ɔba de sɛɛfoɔ no ɛwɔ prakɔbuo no mu wobɛma wo nsa so onuabaa onuabarima na waka sɛ onyankopɔn kae me ma m'ani mmra me ho so anɔpa yi ma memmra agya fie wonhwere adeɛ baako ɔhwɛ wo kwan ɛmfa ho ɛne deɛ woayɛ sɛ mobɔne ɛyɛ kɔkɔɔ sɛ mogya a ɛbɛyɛ fitaa sɛ sotrɛma kɔkɔɔ sɛ mogya a ɛbɛyɛ fitaa sɛ odwan ho nwi ɛyɛ wɔn a wɔwɔ nyankoma animpa mu a wɔbɛma wɔn nsa so wɔn a wɔyareɛ na wɔwɔ adehiadeɛ bi no ka sɛ yiwura amena mu satan aye me bone abubu me na wamame ayare anase biribi me wo ope anope onyankopon nkonson didie no ebewura makoma mu na entweme emfisa amena yimu ti se onipa no a na owo opona ofre no fefe no mma mo nsa so onyankopon enhyira mo obia Ewurade, mede wɔn ba wo nkyɛn ɛdɔn yi wɔn a wama wɔn nsa so yi ama wɔn bɔne fakyɛ wo ne onyankopɔn ɛne onyankopɔn nko a baabi a wɔte seesieyaa no ɛhɔ ne baabi a wokasa kyerɛ wɔn ɛhɔ ne baabi a womaa wɔn nya ahotosoɔ sɛ wɔnyɛ papa ɛberɛ a asɛm no anya ne gyinaberɛ no na honhom kronkron no afiri aseɛ kasa na ɔka se wafom dane wo ho na bra bio nyankopɔn agya no nkyɛn na wɔma wɔn nsa so ɛde kyerɛ sɛ wɔpɛ sɛ wofiri asase so prakɔbuo yi mu na wɔba agya no fie baabi a bebree wɔ baabi a ɛnsɛ sɛ wɔmfa hwee ɛmma sɛdeɛ anwensɛm twerɛfoɔ aka no yie no hwee ɛni me nsɛm a mede reba si makwan so ɛna mebɛbata w'asɛnnua no ho ma wɔmmra dede so na obrasie mu na wo mu wo ho fo na wonji won onjai won bra mu na wo di atade papapa beba ene kawa na wo di ahye won ensatia na wa ma won adwama wo kum no no mana ama won aduane yema yen Ewurade wona wo yare na wowo amanie mu wowo ahiade satan atuon agu amene mu akyinye eni ho sika eni ho a wodi beye oprehan akyinye eni ho ebia wo mududo no a antumi anye oprehan no ebia aduyefo no antumi anyi de ede baaye no amfri ho enko se anka o sika dodo a nenso woni onyankopon na mebom paye se sadon yia ewo ho nkronkron wo sra no a Oti ha sesiyi, se obesa won mu bia yade, ma wonya ayarsa, firi won tri so, ekwa won nasi, ba bia. Se woni enigye a, won kwangye no, worintumi enya mu enigye bia. Se de David kan no tete, tete no, fa me nkwagye ho enigye mame. Ma won sanka enigye ene ahomeka, ensi won kusuye ene bre anaemu. Ifise wo ena woyo obotan a, ewo obre asase so. Wo ye huntabia ewo ahumbre mu. Se won sam e himi yade bia ena bema eba won so a, wo ye huntabia ewo ahumbre mu. Ma no nye saa ene Onyankopon ifise ye bisa no wo Yesu din mu. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you, for me. Though we have sinned, he has mercy. Pardon for you and for me. Come home.
Afi se opa bra forobuti anu anim na bu nkotodwe ebetumi ene wo abompaye asra wo mu bibiara ebetumi aye ye mamu akwa aba. Modono ana Teddy obetumi amaye enyom medono medono efise ono en odi kan do mi obetumi enya eno ana moma yento ejum no ema nani muonyam ansana ebesesa osom no nchihye ebre kakra ye eye osorie enkransem no apueko eye mane jipa se moje eno momo mpaye se ebeye mu yie efise eye mi yie se meka eno Ebo mpaye se enkenya enkro no a wode ma me no se menka eno enkyere mu mo gye no wo enkenya enkro no a wode ma me wode bae mu no ma Awurade enhyira eno so ema mu akoma ne nyinaa ye afei munkata mo ani ebra ye to enwom no mo ma mo nsa so afei moma yensi yentrase yento no ye minimu modo no ana onye adekan wo wakoma mu ana bibi enni enni ne ho eno eye kan pa medo no ifrise ono eno odi kan do me oto enkwasantene no ifri calvary na ode aso makoma mu momma mu rain free oni aberema Drummond beka asem no amaye anadwo Awurade adidie anadwo se modo Awurade a momra na mo ne yen enye Awurade adidie se eye Awurade pa meka mo ho ewo ha ono eni oni aberema Tony Zabel na konta oberema oni aberema Tom a ofri abibrem ne ba aberema fefe papa pa Kristo ni mapa osenka ni kuma papa
because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Abra yesi entrasi si si no se de esanku no ebekoso no
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord.
Awurade Yesu yeba osunfufuro mu Awurade eda wase ede ma ho nkonkon no a okasa kire yen akoma no na yeni agye Awurade se oye ye ema yen
and may your word not return to you boy
na ma wasem ensane enko wo nchen kwa emu ma no nye botae a enti ohihye ma no entena ye nyina akoma mu se ye behunu se eno ma kan no nyina ene no ma ye da efiri onyankopon nchen enye sika enibo adenti ena ye be pre ye ho agye nnoma na ayaye no enkwa ene owu asem agye nnoma a ebeseye maye mprepi ye urade enye nnoma a enseye a enibo
the price is freely paid
watua ebo no kwa ena efrese akwaba obia ope no manomra
bless the further part of this service
shira osumyi fa ediso ono yemaye erade na ene ye enhia anadwo shira asubo esom no so mano emra bebre masaa nipa yi a obebbo won asu akọ odoba no edin mu no Awurade Yesu no ma ho nkonkon no enhye won ma masaa enipa yi a wɔma won saso yi sɛ won sakira won adwene ɛwɔ won bɔne ho anɔpɛ yi ma won mra na won hye asubɔ ntadeɛ no na won kɔ nsuo no mu na won kyerɛ ewiase sɛ wɔde won bɔne akyɛ won na wɔrebɔ won asu sɛ wɔde bɛfiri won ɛwɔ nwoma no mu yɛma yɛ Awurade won kɔ onuabarima Drummond hɔ anadwo yi ɛberɛ a ɔde nkransɛm no ɛba ɛbrɛ yɛn foforɔ a ɛfiri ahengua no anim fa ho nkonkon no ɛsra no ngo na ka yɛn ho ɛberɛ a yɛrekɔ Awurade adidie no ma yɛn akoma no ma yɛn akoma ho ɛnte na ɛnyɛ korɔgyen ɛma ɛfi biara ɛma yɛn mu ma yesu mogya no ɛnhohoro yɛn ho ɛmfiri bɔne nyinaa ho yɛma yɛn Awurade yɛadeɛ ɛfiri yɛn ntɛm na ma yɛn anigyeɛ ɛne asomdwoeɛ ɛnam yesu kristo so ɛna yɛbisa amen modɔ no anaa afei moma mo nsa so ɛnkyerɛ no afei tene wo nsa na kyea obi a ɔwɔ wo nkyɛn ɛyɛ nokorɛ tene wo nsa na kyea nsɛmu nyinaa yɛ onuabarima Neville ɔde n'asɛm ne nyinaa yɛ